Africa. Oh,
Eddie, sweetie, honey, love it, love it. Eddie, sweetie, honey, love it, love it.
I know. Nafasi baba nataka kuenda.
Apo?
Na kuna vitu baba nataka kuona.
Kuna watu
wengi nataka kubadilisha baba.
Sema.
Na unajua vile nataka kuishi.
Yeah.
Nikikukatikia, katikia, katikia baba. Nikikukatikia, katikia, katikia bwana.
Yeah. Watu watabadilika. Najua ile fasi nitaenda. Na zile vitu nitapata.
Forever, never worship you. To you I live my eyes and not a chameleon. You're the same that you got, you got. No one above you. I do the music for you, eh. To tell you I love you, yeah. And everything I do is for you.
Oh, you bring up a